DJ Robert, the finest boy.
Genie X double six.
Sure. Kuli hivi siyo kawaida, maana we ujiajia mwenye. Umeni iteka, umeni iba. Doto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani, kichwani anitawale. Doto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Ata inipa burudani hivi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your club anthems. Beat to beat, back to back. DJ Robert.
Na hapo nilipo nipo kileleni kama Kilimanjaro. Napenda unavinipa vitu laini, na chizika na ulio nayo. Baby kuwa nawe nasikia raha, kukubata nasikia raha. Suno jua unavyo nikuna, usini ajenda kesha ba. Doto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani, kichwani anitawale. Doto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Ata inipa burudani hivi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby,
mbele ni nyama, ni nyama, kwa nyama. Acha ni wambieni jama, huyu wa sasa meni changanya. Akikosea nitabeba lawama, lawama.
Mafichoni, acha watone wapinzani, tusijibu. sana minataka wale Warusengu gumbutani ya cha wanune Tupendane ya ni mpaka wale Wanosubili tuwatane wachunde Acha wakai vikao wamalise waganga Yana wasinda ya kwa waone kama waganga oh, oh. Hatulia tula ni kwa unawaponza uganga Uone tasura za upayama Wana nitaka Miswataki na kutaka wewe tu Wakinifata Na kimbia na kufata wewe tu Asa ukitaka Minili omuwa wewe tu Ama nitoke dharani Niseme I love you I love you
Te amo, te quiero Ya escrita ahí Honey, escribe dish la cupena Crece con que cuna no pone mpia Crece con que cuna no cuna mzuri wewe Kira mara yoko wewe no nata Nata Apa bado na mwamba mungu wa mwisho ni wewe Wana nitaka, misho teki na kutaka wewe Wakini fata na kimbia mio na kutaka wewe Eto kitaka, mirilie utamua wewe Eto kitaka, tuke therari nitangaze ya kwamba I love you Oh, I love you, oh, I love you
Chunipa sijawai pewa Nakili Amimi kwako nimenogewa Odali Unachunipa sijawai pewa Nakili Amimi kwako nimenogewa Kije kiyama konawe Shida na raha konawe Kuwa najua konawe Baby, this love ilianza na kidogo Na this guy tunakula finono This love ilianza na kidogo Na this guy tunakula finono
Kuite jina gani chagua Una utamua asali na mua Chochote kile utakacho chagua Kama ni roho na umoyo chukua Na uzuri kwetu Sisi shida tupeni Na lipenzi letu Halina gamateni Kije kiyama konawe Shida na uraha konawe Vua na jua konawe Yani Baby, this love ilianzaga kidogo Na this guy tunakula finono This love ilianzaga kidogo Na this
the finest boy.
Mm. Oh, yeah.
Marco. Amo, baby. Imetosheka, nimeritika nawe. Amo, baby. Amore de umeniteka, umenishika swe. Amore bebe.
Nikamani mwona bala mwezi mchana, nikikutazama mana mzuri sana. Tena twaendana, nifata mi nikawakata, washa kufata we ukawakata.
Mapepo ya kutamani tamani vyela vyao, nakemea pepo ya kutamani tamani wishupu vyao. Mara ngapi baby minalia unanibembeleza, we mwenyewe unalia na kubembeleza, mi mwenyewe
wao hawajui watuaje.
Tafadhali mayo wangu
utamu,
taratibu mayu wangu nipunguzia
utamu.
Washa nifata
mi ikawakata,
washa kufata
we ukawakata.
Milele minawe,
milele
minawe,
milele
minawe, milele
minawe.
Hata wasema unaniongopea na kuamini wewe. Ai wewe, hata wasema unaniona boya na kupenda wewe. Ai wewe, mapenzi kweli yana gafea, nitakufana wewe. Ai wewe, sijali hata watachongea na kusikiza wewe tu. Ndo maana mi kwake ujanja sirena, akinigusa hapa ndo bala. Ujanja sirina, lakini kisi mwenzenu mdohoi. Ujanja sirina, nimekufa nimeoza bado kuzekwa.
Ujanja sirina,
anasema
yomo.
yako mama mina moka.
My love for you is sweet, my love for you is special, my love for you is pure. Nitakupenda leo kesho mpaka pumzi ya mwisho, maybe even more. My love for you is faithful, my love for you is special, my love for you is pure. Nitakupenda leo kesho mpaka siku ya mwisho, maybe even more. Nikiwa nawe I feel so peaceful, my lady wash away the pain. Uwepo wako kwangu simple, ni kama blood inside my veins.
Together to Zanger.
si banduki nga Your friends and loves are really keeping up.
All I'm up.
Baby.
Darling.
Sina kupenda vile na we unachua. When you wave vile wara jisongoa. Oh, you're loving me, baby, karibu kuchua.
Baby.
Darling.
If you kupenda moyo umesha kuchagua. Nukungira kama nisewezi tuwa. Jimboli wazi, baby, karibu chukua.
Hey, fulani ya
love I can give. Time waits for no man. Time waits for no man. I swear. But let me tell you, let me tell you. I'll bring you, girl. If you go be my Valentine, I'm gonna put a ring on your finger. Girl, if you go be my Valentine, cause I'm a dimwili be la kinga. Girl, if you go be my Valentine, I'm gonna put a ring on your finger. If you go be my Valentine,
DJ Robert from 255.
Be my Valentine. Let me be my Valentine. Be my Valentine. Let me be my Valentine. Jabu to kombusa. Chapo tu kwa busu, show me unanipenda. Chapo tu kwa supu, yeah. On a Valentine, that's my favorite. Girl, I'm gonna rock my body. Rock my body, rock my body, girl. Girl, I'm gonna rock your body. Rock your body, rock your body, girl. Girl, if you go be my Valentine, I'm gonna put a ring on your finger. Girl, if you go be my Valentine, yeah.
Mina kuchagua wewe, wewe mume wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu.
Kupendwa nawe majaliwa kukuoni barake. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
And for you, mina badili mienendo yangu baba.
Finest boy,
baby, you're the one for me. I swear you're the one.
yako masikio bado inanijia, bado naisikia. Kama macho ndo zangu mboni, hata nisipofumba wengine sioni, bado unanijia, unanijia. Kwenye baridi unikumbate, dimbwi la mapenzi tuwe wote, upweke mwenzako na ofia, nipete nipate tulia, navyo kupenda usinichoke, kama basi kufa tuwe wote, mziki ndo ndani na ofia, nipete nipate tulia.
I'm falling in love, I'm falling in love. Oh yeah, 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 yeah. Oh, I'm falling in love, I'm falling in love. Oh, me now.
DJ Robert, DJ Robert, DJ Robert.
Aiwe kiangaza mabwa masika, uniahidi baby tutafika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe. Iwe raha mapata shika, kwenye mabonde na kadharika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe. Kama umeroga basi ongeza tena, ipaka we mazima. Oh mazima, na vyo kupendo sinichoke, kama basi kufa tuwe wote, ziki dondani na afya, nipeti nipate tulia. Oh yeah, yeah, yeah. Ama mwenye mafya, ukweli wa moyo ni kuambie, unisikie ya kuingie, mezi si choyo ni nganganie, yoto ni mwagie, nijisikie. Nimebahatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lingia. Nilibahatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lingia.
Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope.
Mapenzi squeeze ni uchizi, mapenzi squeeze vitimbwi, mapenzi squeeze na kili mbovu. Mwala penzi la chizi, mdolu na pusingizi, moyo unatia akili uchovu. Kila nomuleza penzi, ata kwambia stress, ata ki stress, kila kona cash. Kilo kimpa keshi, ata kwambia yes, bomba fresh, sina tupoza face. Nilibahatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lingia.
Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope.
Eh, ona moyo unadunda dunda dunda dunda. Wasi wasi una dunda 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 dunda. Usije niacha nikachunda chunda chunda chunda. Moyo wangu una dunda
dunda dunda. Finish boy
una dunda dunda. Eh, wasi wasi una dunda dunda. Usije niacha nikachunda chunda. Wasi wasi una dunda dunda. Nilibahatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lingia.
Shedding a rainy day, baby.
me.
Baby, tell me, am I your type? And do you like my vibe?
Baby, you are just my type. Giving you all my time. Wanna be with you for life, oh
baby. Baby, be my valentine. Baby, would you wine and dance for me?
For me, for me.
Be my valentine, baby, just wine and dance for me.
For me, for me.
So shut up and hold me, baby. Let the kissing go the magic.
Weka mate,
niteleze, baby. Kisha niweke mpangoni.
DJ Rover, DJ Rover, DJ Rover.
My baby, you're the only one to my temper. You're the only one that I want. Take me to a place I can think of.
Hold me, baby. Let the kissing do the magic. Weka mate, niteleze, baby. Kisha niweke mpangoni.
Na wazo singe tokea, ningeongea nini leo? Bila ya penzi lako, ningeenjoy nini leo? Kwa bora livyo potea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo? Kwenye barifi ni kukumbate upate joto. Twende kwa pipi ya tupe baraka, tuzae watoto. Kozi laini, mtoto sop sop. Tumbora kuvaia crop top, fane sawa nini? We don't talk talk. Sitaki shovo nisha blow
DJ Rover, DJ Rover, DJ Rover.
Lala kifuani. Kichuna lala usinzie. Mbeleze ni kuimbie.
Sukari, ananita asali, lamba lamba pipi. Kuku mwenye kidari, shepu ngangari, na kuvunja kiti. Kunifuni kamba, sampendo wake, mnibeba kwenda juu. Wakimponda sawa, na wajui nona zidi kumpenda. Siku mwenye kimbombo, tokivua vua, sema taji laze kwenye kifua. Unanijua juu, na kujua juu. Masaji ya mafuta nikikuchua. Wazi laini, mtoto sop sop. Tumbo la kuvalia crop top. Faima wa nini, we don't talk talk. Sitaki shobo nisha blok blok,
yeah. La 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 la.
Kipenzi changu, alonipa moyo.
kama generator. Moyo wangu unandunda unanipenda. Mwenzako unaogopa. Naogopa. Mimi naserereka. Yani kwenye tope naserereka. Yambi na mkeka. Kwako nimeweka. Baby natamani nifungwe moyo uone nilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako ufanane na kitu gani? Because I love you.
Kuna mawingu na minyesho. Your body baby juta, juta. Unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto. My desire. We nipe dawa. Mima utu tisijele. Sababu ya upendo. Bili bili baby. Vindi mchuvi ya kunyunyiza. Yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo. Kiukweli napendwa. Nachanganya na haya mara. Shida ni nimekulea bizini. Shida ni baby uko moyoni. Wewewe
nakupenda we. Nakutaka we. The African princess. Oh my
love. Oh my baby.
Chibi. Chibi. Umekupenda
weyako.
Tuna kipendwa sana. Maumivu yako. Kwa kweli sisikisi kumu. Kelo pita sindwele, paka siriko hapana. Kwa kweli nimewezo kosana. Aji moyo unashituka nikikona napata. Na tena unaiza kuta, wendo mwisho kupenda. Ukiondoka mintajuta kili haitoku wasa. Mashavya tapasuka baby, punguzara. Bili na wewe forever.
Forever, forever.
Kumbuka na kukunda mwenzako.
Mara pop tunajikuta peponi. Pumzi Mungu ametuwezesha. Hili penzi tamu tena tamu zaidi shoga. Umeniweka ndani kwenye moyo umenifunga. Baby usije kupotea makumoga. Ndani tule ngoma za rema sake na ruga. Yale masimango yenye kara hayasikiki wote mdomo wazi. Ona nyuso zetu zina fura. Niambie ona. Hadi moyo unapasuka nikikuona na pagawa. Na tena unaweza kuta wendo mwisho kumpenda. Ukiondoka mnitajuta kili haitokuwa sawa. Mashavu yatapasuka baby. Punguzara.
Mimi na wewe forever.
Forever, forever.
Kumbuka na kukunda mwenzako.